studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisar sappo go lewru juin lan do junno balde meden moddina battane meden sappo jiddi yambe gaddiri masilimaaji chapade nay e joi der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji di mor way gol konko non de fedo gagne kante woldo buggi ta ce grabon compétitivité tagal ko wi'a cuude école classe djidu examen ngay di watte do do utte fa hande cuude gollir laamu de kay jande de heba yaaton yaso sabi de musse ngabe cinni be ndudo talkuru e sappo djolewr octobre ndo be bi soni seriyawol ma chapantete jeno bongol tabaka tan be fitta golleji won ekititobe journaliste en ko yaata ton kanyen timmini lebbi tati jande do si jottamani do wattu jono be kolitide paamino golleji di ngodi sande kambe do mbawi gollude do tagal ko do kasara wadi nokkuno dirtedo faano gorko goto hirsa ton jamaare wonde tonde holli tiwi hakkilaji mudan inni sanna waydi ndena ko ni ngallure nde secrétaire on no sedda kabaruji de mi jogini on do kikirande di bismillah modon e hedaade hollitinde wiide wattu jono dum won classeji di wiama dum uttama le nokkule do examen ngaji di kani wadde le leedi meddi di kambe musse ngabe cinnimbe ndudo talkurle sappo jeleur octobre hitane 2016 le cuudo gollirde laamu di kayfu wiama jannande heba fuddi ton honno milirano be bi sina sariyawol chapatate jeno bongol tabe sona dum tan be jokkitito murtere mabbe de kaldal mabbe kambe hakkun mabbe laamu one fa hande dum yara yeso usman yali buli
jonte didi tiaggal uddi cingongol cuudi lekkol gewdi hono cuudi lekkol gondi e wi laamu ana keddi an uddi damude ndey leydi met ndi rafi diural hakkunde gouvernement o kanyi e syndicat janginobbe laati sababu fa joni wasgol uddi cingol cuudi lekkol di syndicat ngaji di darte himbe mubben le cakita yontere jabbene de pari jangina iwde altinere jetti yaade aljumare sappo didi lewru juendu be kolitiwide kana sariyawol be nodir article 30 teftabe payungol dow yagol yeso ngurdam janginobbe e wi gouvernement o be mbawa tabarka sariya sabi ana tidibe lamu koɓe cultivité cuuɗi lekkol ɗi uddite le wattuma ñaw coronavirus o woodi ɓe ɓamino dabere uddugol cuuɗi lekkol ɗi le hakkundere lewru mars yalla ɓe cakkol lañugol ñaw o leygol udditingol hooreɓe jande leydi meɗen ndi cultivité ɓami dabereji fuu yalla lañugol ñaw coronavirus o ana sakke le cuuɗi lekkol ɗi fuu e tawede le cuuɗi lekkol ɗi sini andari ɗi dabereji ana fanɗi ko ɗi taba
yoga honde toɓe andanɓe kabaru jande kay cultivité sina fode so hitande mursaka le majjum ɓe mbi laamu an han darade darde muɗum ƴeewa dabereji kane fiyede ñalawma hande o keɗema kanko noddirte docteur Mourike Dambele yo jangguinowo jande dow dowre le leydi meɗen ndi komo sifiɗo hen to faccitago Aly Cissé
ila tewtugol hakkengaji mum fuɗɗiɗo leydi jande sembe mum fanɗi le leydi malindi grève jangguinoɓe ɓeeɗaɗe ñaw mbiyetaɗo covid-19 somi kawrintin ɗi fuu mbiɗen kaani ɓande laawol gongol le lewru octobre ngarwondu le emiloji an ɗu e sababu mbawɗo yoppindema hitande hikkani saabi programme ngayi ɗi yottinaka rowande hitande hikkani ɗu programme ngayi ɗi garan yottin fawodirgol programme ngaji ɗi jottinaka laati sababu ɓuytuɗo ande sukaɓe janggoɓe hande mbiɗen miili cuuɗi école privé ngaji ɗi ana wawi timminde programme ngaji mum en ɗi le wakkati dokkaɗo nga min tawrete wakkati fuu école ngaji ɗiɗi le miiloji amine kani jokkude nardude gouvernement leydi fato bonna jande de leydi ɗum moƴƴana fay seeɗa leydi mbiɗen kani wirfitade min ƴewto lawol mbawɗo mu'intinde jande leydi
sécrabe ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓude ɗum do statue amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti jetti capanɗe jeegoo no noddi oɗo numéro viamo maire 37 321 hollitinde wiide ɗum won journaliste en taton kañen tili jangguineɗo studio tamani ɗo ɓe gaɗi ɗo lebbi tati wattu joni ɓe paami hono kabaru journaliste yako worri dow radio ji ɗi le majjude ɓawi darnade koye maɓɓe mbawi gollude oɗo golle caggal koɓe kentinaɗo lebbi tati ɓe tilliɓe jande dow dowre le leydi meɗen nde fa keɓen famtade keɗɗen Aly Cissé
le hakkunde yimɓe garɓe yo janggude golle yottinde kabaru ngaji ana janggoɓe ikawo bamako université paris 8 france le wi hoorejo studio tamani jandene fa ɓeyda faamu yimɓe janggoɓe bangal tewtude kabaru ngaji e yottinde lebbi tati caggal joni ko narte bangal jande ko heɓama ɗum holliti wiide yimɓe janggoɓe ƴaɓɓorade studio tamani laatke sababu hokkudeɓe ande mawɗe bangal yottinde kabaru ngaji ɗu laatke sababu mawɗo e juuɗe maɓe kasa famande ko woni nangodirgol le e golle waradi jakite jango gondo licence université Paris 8
Hamafu e modam on pabi keka le jande ande mi fami kule jifa hewi mi joti on sande mi yegiti tau mi remili jangobe fa hewi onorobe ya université Paris 8 joka lawol angol jande ande latike hunde na fore sande
be jangobe bami ari kasen du wide be joppan tiagal mabbe kuleji fu gondi todi teddinta golle yottinde kabaru ngaji le wima be deedo jande waddi waytagol mawdo e juud mabbe bangal yottinde kabaru ngaji maliki jallo groupe renouveau
le bitati di ngammi radio di walli kan famure kuleji fa hewi no yafiri kanyo no labbe jande ne walli kan yottinde kabaru ngaji di no labbe so hande bettike reportage ngaji an fu wadirte no yafiri kanyo no famirte
studio tamani du sud école to yimbe jangata omo anni heddade du goldo lawol anniya golle mako o woni faabaade finatawaji amen e hunchude do golleji yottinde kabaru ngaji
nokku no dirteedo faana tiaggal ko gorko warato no holli tanwede o do gorko yoma kirsaado jattle o do nokku wattu joni o konjal en wondi e wadede do hen hikka woni dum won joni won duubi didi nombe kolli tirwide ko yati himbe len jattom kanyane kirsa le o do nokku le duubi didi cakiti di wattu joni jamaare wonde to de hakkilaji mudan immi sanne fa keben famtar kedden goto en gondo le der do gallure ko sifido hen do faccitango Ali Cisse
ministre kumani do dena ko le lendi ana wondi e police en faana e be gondi wadde lugago wakati mo min goni min domo be jabu ngaji ko hebi bakari sangare hande ko woni laabi jeddi hono mu ana wada fana ila kenye gellangal maygal homo fu ana huli halde hala maydeni sabi yimbe fu ana wondi e kulol gouvernement leendi won dabereji di bamino ngadi kajeta rafi denagu ana hewi de galal fanangal yimbe jodi be tobe ana haltana dum kanan ko be jodi be bangal denagu ni gellangal nga wala fu ko waiti kenye ministre kumani do denagu Salif Traore wari do won commissaire keso mo juu faana kanko e hore le emilo jan dum heeta sabi kolol wala hakkune yimbe jodi be tobe e kanan kobe darani be denaagu mi anda hono dum waawi haalireede min kaaso mi landaamo mi wiyan ngado o golle tewte o nange o juge kanko watta yimbe jeddo barabe hande di gelal faanangal di luga goji ngada di wala fuku
hokki
o litindi wi di nyaw coronavirus o le leedi meden di nyaloma hande wiyama yimbe le chapande njoyom e njoyom kanyo o do nyaw yiya e muudo en chapande nayo go kanyo ngon santanaabe goto heddili nan holli tawide hebbe nyaw o leedi malindo yimbe ujnero e temere jaddom e noga e didom santanaabe yo dum woni yimbe le temere janoyom e chapande jattom e janoyom heddible hembe do yimbe le chapande janoyom e jaddom sijo tamana wonde wadde imadraji honno nyaw coronavirus o ri
Sijo tamani
Do taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
Dogotoro communities noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maala dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no ngatten min nela mobile doctor em fa nabe hopital du mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudum fa wasa sulnginde taka lemme em mundu kede dalili gindo kasem
si o lati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawni nirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe pabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
Sijo tamani
min joti on sanne hedade hejuji amen sijo tamani ko min noddirta acci covid alal barem le wuro jendu woli tanwed leedi malindi ko yata yimbele chapan en jottom e go nyaw coronavirus ya e mudu en ila nyaw o fuddi hono o addadu ka yiaka sappo en jottom be fu yo sukabe jangobe urube tiagal leedi ndi so ngarti leedi malindi le on do wattu fu malin kobe wobbe kasan kani urude leedi mortani senegal kodwar algeri kani le ele godde kasan fedde humnine kabaru bedo yimbe hanbe wartude tam dabareji di fu piyama do hen fati o do nyaw yirwale nokku meden wona kedde mo kanko noddite docteur Abdoulaye Gindo ko mo sifi do hen do facci tangu mumin sendebu
so ben garti le leydi mali gila aeroport mi endara so nyaw o anay mabbe le on wattu mi fiya dabareji yella be keddo le hotel ngaji fa balde 10.9 tiagal mun mi ewta kasen so nyaw o anay mabbe modum yiya e mun nabete le nokkule humanido sawugol mun keddi yimbe kootan suudu maɓɓe. Ko wonani kabaru yimbe le yelɓe wartude ɓe njahan le ambassade leyɗe ɗo ɓe ngoni. Nde laamu o heɓi avion ɗum yahana ɓe ka won kalisi ko ɓe yoɓata kambar mum. Ɗon gonɗen joni won yimɓe le ngarti kayi. So Allah jaɓi altinere garowo ko yata e yimɓe temedoron e nogayo anankani warde e avion. Temeɗiɗon e sappo e joyon anankani iwde Côte d'Ivoire warde. Bangal kabaru yimɓe le ɓe njiitaka jema. Miɗen gondi e dartude ɓe e faaba mangal paɗe en. Yalla miɗen keɓa ewde so tawi ñaw o anay maɓɓe.
Yoro so alal bar ƴaɓɓinonde won neɗɗo arande keddiɗo ley ñaw coronavirus. Oɗo neɗɗo on foti balɗe sappo wonde sawrede ley hôpital Sigasso. Fande ley laamu Sigasso nokku noddirteɗo Kuthiala hollitanwe debbo goto mo ñaw coronavirus ya e muɗum wakkande wonno lelade e nduɗo suudu doctororu. O munti fa sawroɓe ittinimo hakkille tan mo jokki hendu mo dogi o darti hoore makko.
Tama oɗo andani ɗum.
Tam oɗon andi leyɗele Afrique kenduɗe hirnange ɗe so leydi Nigeria ndi iwri toon fu leydi Mali ndi jokkata ɗo yimɓele ɓe ɓuri heddade le ñaw coronavirus. Non to gande noddirta université américaine John Hopkins hollitiri wiide ñande sappo lewru juin ndu yimɓele capanɗe jeenoyom e jeegom kañen keddi le ñaw coronavirus le leydi meɗen ndi. Le leydi Nigeria ndi yimɓele temedde tato e capanɗe jettome ɗiɗon keddi ley hen. Nokku ɗo ñaw o ɓuri fumatede leydi Nigeria yimɓele ko ɓuri uyna e sappo e taton oɗo ñaw yiya e muɗen so jokki leydi Ghana kani e leydi Sénégal. Sikiraɓe ɗo kadde ten kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus hollitidir tinno gattonon ɗum hakkille so jomum ɓami fa ana ɗilla ɗilla e nawe juuɗe muɗum.
Studio Tamani.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikiraɓe ndeƴelom nen ley kereduji to en puɗɗiran ley laamu san o hollitawede don san koɓe gonɓe san tomiña fa garda jenne kañe e kemasina kañe fulɓe wonɓe toon ɓe haalaji ɗi kay wiyama wattu joni o ɓe pamri toon ɓe cinñini talkorudu hakkude mabɓe fa ɓe lenna kaɓorɗe ko yata don san koɓe ujunaji nayom kañe matalle oɗo nokku fu e duno ɓe kajirno uynaji ɗiɗomo kañen gondi e mate tone wonduɓe wadde ɗiɗo immade radio fedde tabital pula si iruɗe gardan faɗo gawoɗo wattu joni o heƴaɓe gouvernement gonto gawoto yam ɓe jottikile nokku noddirte lab zanga kowoni fana muɗum fa ƴewa jamade yalla huɗo fu ɓuuri wembide ɗum en toon. Jamade nde holli tiwiɗe ko nayiri banggal ndenago ɗum hani huccinede hoore ɓe majju duuɓi mbiya ɓe landininoɓe kani gollidirde e laamu gonɗoto yalla jam e teƴirana warta e ngallure nde. So yuruɗe gardan faɗo banamaɗo ɗe nokku noddirteɗo Touba wiyama kanko noddirteɗo Ablaye Sadiane Silla kanko joƴƴina wattu joni o kankoni amiri Touba nde ɗo ngallure. Wakkande mo joƴƴina nde dow holli tiwiɗo fiyan dabareji fo yalla ɓiɓɓe wonɓe toon ɓe ana pamra pamra dow gotal nala damal gotal jeltira damal gotal. Caggal muɗum to waɗi duwao fewde nokku yalla kammu lobbane heeɓe ko hawrita jamare nde fo. Sikiraɓe ɗo kadde ten kikiɗa hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴuji amen fa nde fati jeeye fewi nokku onno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam.